Genie X double six.
Gina. Another one, no, no. 32. You thinking like a 32. Fire danger. IQ like a brain maker. And love is true. Believe that I love you too. For every hug you make me to fall in love again, again. I may not be a mimi ndo wa kwanza ukitoa wazazi kwa hii dunia. Amenambia wanavyonipenda, ningekuwa nguo asingenivua. Ndo maana nampenda, 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 nampenda. Ndo maana nampenda.
Mbali ya ukamu, unavyo nipa ni vitamu.
Sasa ni mwachie nani?
Nimeambiwa ni haramu, kusha mapenzi ni haramu. Ichini cha kwako wewe,
wataka apatiwe nani?
Penzi, baby unalonipa, linazidi thamani. Bali ukinishika mwenzenu. Amenambia mimi ndo wa kwanza ukitoa wazazi kwa hii dunia. Amenambia kwa anavyonipenda, ningekuwa nguo asingenivua.
Ndo maana